xarunta tababarada iyo baaritaanada caafimaadka Royal Medical iyo waliba tababarka saabsanay biochemistry iyo microscope-kan qabatay ardayda dhigtaas jaamacado magaalada iyo han dhigtaa xarunta Bardo Shibaarka. Tababarkan oo jeedi hayay islaan saar leh arday irfadla caafimaade iyo waliba ardayda ka qaaday in qaab raatiga kale oo la xiriira biochemistry iyo microscope-ka. Madaxa xarunta tababarada iyo baaritaanada caafimaadka Royal Medical Dr. Maxamed Aadan Axmed iyo kuwarbi muhiimadda tababarku san lahay ardayda.
Xarunta Royal Medical Training and Diagnostic Center sida magaajaba kuma wada waa training and diagnostic. Ardaydan way ka tababare baaritaan caafimaad sameeyaa. Tusaale badanaa maba diirid saarana una dhanka caafimaadka wal kala maqawadaano. Tusaale waliba hadana ma eedanka xoogugna qaybta narsiska iyo qaybta shibaarka. Tusaale ardayda haddii inta shal duwan urugda aragaytaan way baa arday qaar jaamacado ku sooda qaarna way baa haddii dugsi sare ku baahi aan soo hadaf jeeyeen iyo badanaa iyo wal ku baradan qaybta shibaarka. Marka shibaarka ne season ku war qabtaan inta daba chemistry iyo microscope iyo safan leen ka samay ba safan CBC machine iyo hormoniski saaso kale waxyaabaha guud ee xarunta biyaasmay baa ku moodaa in shiilmiga shibaarka iyo cilmiga nafaqada cilmiga daawada iyo computerka urku jirta ultrasoundka saaso kale may biyaane cilmiga nafaqada daawooyinka midwifery-ga. Marka waxyaabaha marka uu ku soconno xarumaha kale may baa in aan ardayda siin waxyaabaha training and practical not theory wala raad umay kitabada. Marka waxaan diir saaran may baa kumada ardayda inuu training la siiyo procedure-ki wal ka qabada lahay idan horusan gal machine-ad isku baratay. Marka xaruntana waxyaabaha muhiimsan qabadaas intaas oo qaybta kale oo nutrition kana waxyaabaha inta badan uu diir saaran may baa kumada ardayda inuu saqada waxyaabaha guidelines-ki oo badanaa markii xarunta dhamaayo mashahadada qaada inuu san fadhiyada kor imtixaanadkii heeda uu san qayb qaada kor tusaale inay toos diirid liin saar xarumaysan TOTB TSFB NSC program waxyaabahaas may baa idan ku saaran diiridan saaran u soo waliba la siiyo la test guidelines-ki ka dambeeyo oo nutrition kale xariir as well as qaybta midwifery-gana waxyaabaha uu diirada saaran may baa kumada in ardayda la ka training gareeyo qaab kale la macaamil lahay ama delivery system kale iyo on samay lahay iyo qalabkiin ka miimsanay sterilization kii nidaamkii on maran lahayn as well as da cilmiga daawadana ama pharmacology gana may badiirdu saarana in ardaygu sahala daawo dhameystiran iyadoo wali badiirad leen saaro dosage bukaanka la siin lahay as well as in bukaanka la socdo side effect-ki daawada sheenay lahay iyo contraindication ka daawada sadki leen siin lahay ama waxyaabaha uu daawada time ku saqada lahay
sidoo kale ana kumada ardaydu ku faa'iideysatay tababarkan initial ku hadalay walyaabii ku faa'iideen tababarka maalmaysa dareeri
maamay la ray abdurrahiin maxamed isaaq oo kumada ay ardayda dhigtaas jaamacad abar juba maya kabiiray yani harunto subax yani macahadkan lingosa royal mayna maanaha aan kabiiray inaan xala wax baahsho dheeraad ah siiba mayba baradaha ay dhiibto oo shaybark ama laboratory may ka dhiri geliyay ardayda iyo faa'iideystaan runtun assalaamu alaykum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh
bismillaahir rahmaanir rahiim maay wali balayray usama abdullahi maxamed oo ku soo jaamacad BU wali mantan ku weynayna wal ku barada royal medical training and diagnostic iyo wali ban ku weynayna shaybark safeer aan ku barada hatan may ba helay training fail iyo baaris shaybark fail oo practical ah helay eedidan kamaad siin maalmiinta oo royal saasan kamaad leh
bismillaahir rahmaanir rahiim magacay meebo abdullahi aleeman ku socda jaamacadda baydhawa en meeba kumida ardayda dhigtaas maadka royal medical training maadka intii aan ka biiri en waxyaabo badan oo markaas aan ku barnay jirta oo eedan ku faadni gaar ahaan meeba kumida ardayda baradaas qaybta oo sheybaarka mise baaritaanada la xiriirta maadka wal badan ku faadni waxyaabo ku faadni meeba baaritaan shalduun